hoi anō kei a hau tētahi kaikōrero no te tai tōkerau. Pene taui, tēnā koe.
Tēnā koe, tēnā koe.
Pene, the weather today, it's not the best. Engari, aha ko te āwha, aha ko te ua, kei konei tonu te iwi. How would you describe the day?
Heke mai ana te ua, engari te papai hoki o te ua, kia horo e ngā raruraru I konei o Waitaki.
Ai, me te mea no hoki ko te TPPA tērā I haina tia I nā nahi rā, ka mutu, e ai ki ngā kōrero, kei te āwanga wanga ētahi o ngā tāngata o Aotearoa mo te kaupapa e kapi mai ana I roto I te TPPA. He hara o whakaro, ahakoa, we know it's thousands of pages long, this document. How would you describe the mood amongst the people when people are talking about the TPPA anyway?
Te nuinga o te iwi, wetahi o rātou, hore ki hai rātou tino mōhio, nā te kore take o te pirimie ki te whakamōhio ai ki a mātou te iwi Māori, haha ngā āhuatanga e pāna ki te TPPA wērā momotake. Engari nui ke ngā take putana I a tātou te iwi Māori, aranoa ngā take, hara I te mea ko te TPPA anake, tētai ko tō tātou reo me pēhea tātou e hakaoroora I tō tātou reo I a marama I a tau. Nā, te nuinga o rātou e pukuriri ana nā te kore take o ngā minita te whakamōhio I ki a tātou te iwi Māori, hea ngā āhuatanga o te TPPA.
Perhaps we might be able to FaceTime with the Prime Minister sometime tomorrow, and then he would be able to be part of our live video stream. So whānau, if you know his phone number, you know, flick it our way. You can Facebook us at Te Hiku Media. And you can also give us a koha whānau if you go to tehiku.nz. We like koha, we'll even give you a receipt. But whānau, all jokes aside, it is raining and pouring here in Waitangi. We're going to have set up a camera shortly in the forum tent. Now the forum tent is a place that prime ministers of the past have made an appearance and made a contribution in terms of kōrero that is discussed around whatever issues of the day needed to be discussed in the past. What would you, in closing, like to share with us about Shane Jones's party? Pene Taui was our roving reporter at Shane Jones's party last night, so we wanted to get a little bit of a kōrero from Pene about what was happening there.
No te pō, puta mai ngā minita, ngā kaitoranga pū o Aotearoa, ki te tautoko I te pāti I Waimate, kā mau te wehi. I reira, ko Wairangi, I konei, ko Waitangi.
Engari, aha ko tēnā, we wanted to know who was playing the guitar, who can sing and who needs to learn how to sing.
I reira, Billy TK, kaha nona ki te waiata, Rick Barker, kore take, and Trevor Mallard, well, he was on the wrong key.
Well, that's it, whānau. We all got to sing the right tune and be on key. We got one waiata coming out from here, and I think it is something like ka whawhai tonu mātou, ake, ake, ake. Nō reira mō tēnei wā, ka mihi a hau ki a koe. Ka mihi hoki a hau ki a koutou e mātakitaki mai rā. Engari, ka whakahokia ngā kōrero ki te tēneti matua, kei reira Ika Nui. Me taku tuahine a Heni Brown, tēnā koutou katoa.